us all. Yeah, be reality. Katonda yatuteeka mu nsi wamu n'ebyetaago byonna ebitumala tukozesa amagezi gaffe gonna tusobole okwetuusaako buli kimu twandibadde tetumenya mateeka naye era bituukawo lwa mbeera embeera 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 ekaayo embeera 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 etunyize embeera abayimbi gavumenti tugobaganya mutuveko banange temululunkana maso ga katonda fena tuli baana mbeere banyize nnyo temukankana mwegerera wansi nganyakaana mutunyize nnyo mutukubya mbeera mubeere nganza tali mu kibeera naye mubikome byo bintu bya kireera a moment of silence tumaze radio yade yagenda nga tetukoze ka audio naye nyimba ze nziwulira ku radio sirabanga yakkarabake yatuga radio Uganda embeera
embeera embeera embeera ekaayo embeera 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 etunyize embeera
ababoda bakolera ku tebuce ab'obutayimba tebagala nabo buce pulezidenti yatugamba mbuno tukole ce abaniga ne tugamba kyekyo wali wanaffe ne tubeerayo munkwacyo mani yubwe wangura be tugamba kyekyo yadde embeera yaffe katelinga yatokyo biri yali tesitya neboteka ku kyoto zicukire yagenda yali mugenzi kato abakula amazina gagano mu kiwato tonzikya ku muziki nondetere kiketo abato banjagala nga mata ga lato
embeera 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 ekaayo embeera 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 etunyize embeera
byemwantuma banange ebibino mbirese museveni si mubi naye abantu be batulidde bubi balinga ebibe tebafaayo balinyirira dembe yadde tulina empisa nga pasita bugembe kyetwagala mu uganda yedembe kale tuli ku mavive na mirembe omwana tawamukulembeze kitiibwa katolowoozo musadda kyakikuwa abamadina bamu bavudde ku mulamwa kyebagalaze sente okuva ebweru batabangula egwanga endiga zife omuzungu kimusanyuse ajaguse yadde embeera etunyize nnyo banange tukakane tetosala ebyambe tuli musayi gumu
embeera 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 ekaayo embeera